Still family music. Still BF J-O-B on this. Baby, I love you. Baby, I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you. Baby, I love you. Baby, I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you. Pati yambi mabibi tete chevose na kusiri za tiza siri za chevose. Hababo kamba baleke bakambi. Hababo kwata baleke bakwati. Never love someone kumutima kwanga. Unanga sikika mabibi. Jiwe definition wa kumutima kwanga. Olo wanzanga nile bakafunza. Jiwe ni masontia kulibena win. Wamene ni masontia. Unga yende kutali kwene siku nkala na bantu. Bati niza koka monga mazi mumu follow. Niza kala ndine follow. Baby I love you, baby I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you. Baby I love you, baby I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you.
Mama takwela niseo amfumu mbase ni mupando walavu nafika nifuna niwone mwana wanu nane anikonde kulibe vokamba na no. Apa nafika sinifuna voseka lavu ni yanga kulibe na wina. Lavu ni tonze kulibe vokamba vinangu wakamba ndinigonga bati mwana wanu wanikonda niweka. Apa kulibe ni lavu nkaeka chipinda ni chatu wavili na eve kulibe vosanka ni lavu niawe. Amama tifuna mutilange seo, apa tafika tifu na mtioze. Love nchikondi kulibe vomenya na ndeo takana mchikwati.
Hey, baby I love you, baby I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you. Baby I love you, baby I need you. All over Kambe, all over Nyosa, I'll never leave you.
Still BF Mr. Africa, umfa. Ii, ele kwa wati na mtemwana. Zena wane nwa rela ndarandati. Tapane po mkafika, tapane po mkaya. Yeah. Okay. Jay Rhythm, I see you. DJ Creek Mixer, Pamongo. J.O.P. Nakuona. Mr. Real Love Zambia. I got you. Jay Rhythm. Nakuona. DJ Ten Fingers. Tipo nyo. I see you. Bamwembesha boy. YC on deck. I see you, man. Woo! Let's dance.